Tinibe sigilaji studio kalangu yande joine yutari mintaji sapo e joine nani habaru je fulfulde. Minsuma na amadu janganta on nani kwe kabaru jidi. Joande kaldal do mballa yadu yeso himbe lardube batumu wadadu endangali nyeme. Himbe leidi Niger fawarjo fatobe hona pote njande kwe te petanka kaendu konda njabi lile leidi Niger gambate yate na Madagascar foto e batumu wadumu duni yaru. Yewtere men pindande studio kala ngonon daro do filla hon nandingol gollinde gollobe kokol habaruji to tawafu kori janyalle modon ni fedde leydi Niger fawar joni ono fedde leydi meden jokami fedde leydi meden gonde yannange Afrique do filla kon darto ballaga yaade himbe lardube kandu kon na wadi batu joda kalen do enda e andinde himbe yaadu yeso har filla ko darto hon himbe fawarjo lardube tay dum tabiti fawodi batu o ko wada do konna wada kana do leede meden jadiyan koje gonde bangi hernange Afrika fedde den enda horeje moni be tedo aljuma Maiga Idrissa nani ko halido filla o do batu.
En effet, dans la plupart de nos
pays, les médias ont l'arbre limpita kenana derbe tauda ke baude fugu dum du no yada dede hetatul worange hetitabul dewtere labi darnaadi wi a gollobe nawtoran tatul gongol no dur wona hakke labube dewtere de tay ko to don de no lawol hukude dawrobe tawabe derlede cdao no wade ko hakke lordube wurtake gam sigilaji yaadu yeso le de medan funo tawa der mayre ide sembin ina himbe cinga feddeji dur wonandi hakke lardube ide sembin ina du gomnati itta cede gam wolnde
l'espace cdao.
Nanni waddi ko fawar joni gendraade hore leedi men Niger docteur Lalla Malika Issoufou mballowo yaade e himbe lardube kandu kondani hono fillitake do filla kulantani gadaade yaade e ballaga beedo himbe.
Malgré les progrès enregistrés
bani ko himbe kebi yaadu yeso der durwol eptude hakke lardube no wodi wombe no bode no kenne sengo wobbe no torre no wodi hewbe tawdaabe talkaako be baawa jangi baabe jangi kebal golle mabbe no tiida hibe tete de gala fuko haale do fi burna mabbe undubo hana do nato no ko futo be tawa sadormaaji di no wonni e mabbe wattugo hunduko do fi yaadu yeso leydi no laawol mabbe hande mi do tefude balla de kiraabe ardiibe leede ko watta fedde dartore hakke lardube waddande be ballal singama gan sembindinde durwo meden go
ki viendra renforcer nos actions très prochainement.
Docteur Lalla Malika Issoufou gendraado leedi men Niger halaaji do watta hawrinto endan jallo mayrama kenda won ko haa jooji dido halaaji do filla jawdi e baawde leydi ndi endan dum wonno ko faawara jonni himbe jingonobe himbe leydi e suudu baba wadi kala do mudum be mbi ni leydi Niger ni no tawda faawara jonni chadele sanne do yaade e filla ko darto ciede sey ni den ne kay laamu ndara woda har filla ko darto ciede be gonbe golle kambe laami be endan dum dardu mojjen dum wonno ko wurti e faawara jambe tedo Abu Zeid Sanusi lati do goto e horebe fedde tene Mojedek.
Compte tenu de la situation économique de notre pays,
ana do fi mo leedi meden tawa hemun handen o min kolli ko ministri be wattabe le gouvernement kesso o dum na penen gam majji min jabi horejo leedi on jeewito dum fa heba wattito gouvernement latido no andi sadorma cede ko leedi ni gollirta wonti no hani conseiller be yaade conseiller tawa be do inde ministri nimbe be fu no hani be gattire eno hanire galleedi men wala jawdi kejuni fa ndi bonne miden jidi jawdi fandi watte der filla jande e cellal bibbe leydi e filla denagu ko wadi min bi cede horejo leydi de gollirta de yaade horejo ministri be e hayrojo assemblée acce hokkede nonni ana talkaabe leydi tankani torra on hanana sendide e bibbe leydi fu dum wadan bibbe leydi keba fama do maccu
ça va plus favoriser la compréhension du citoyen.
A wonno Abu Zeid Sanusi horejo mo jedda latido wakati hono wadi halaka Adama Dawachi wadi yewterne do hana filla ko ete Facebook dum wonno ko faawar joni député Harna Addu o halido filla no ga jego le novembre ndu wiide ke hono datol koojano ngol chapande joydi di ngol député mbino kalan do mun do filla ko darto hono wonjitena to wonjite o wi datol gol hala maggol wurtinama e der golleji suudu sawar député dum woni be jewtata do maggo be kaltangol dum wonno ko o haali o wi caggal majjun du ba ko nan do halaka wadi o wi député be hon nokkuide fu non woni ko hawri wino dun jewe wobbe do wito dun jewe nanni fa wari jondu konda ni na tawadu konda an hono batu goddo ngada do do balla har filla ko darta rewbe leydi Niger yaade e faabaade himbe yidube faabeede kany e tabintinede jonde jander leydi endan dum wonno nenene kay ni hono non ministere hawjinde filla rewbe ko yartu en yes kany e ko mujjinta gurna sukabe e fa warjo hawtaade e oni fam kan wonno fedde le duniya do filla jingande rewbe leydi Niger do endan wadi jooda kalen do mudum nenene kay dum dubbe ngada batto do wete do palede kongre gallu nyemen der majjuno minister kawjide filla ko darto ko moƴƴinto gurdan sukaɓe kañum e ko rento rewɓe mbiyete madame El Bakka Zainabu Tariba ko o haali dow majjum nani ko o wi.
Ɗum ɓooyi ko biɗen gollide e nimɓe gam yahdu leydi yesso, amma ɗum watta kan e kiisa kuuje kullentereji de ko eltene ɗum laataka gonga ande dow filla ndenagu nde na wadde ley duniyaru nder Niger yahde leydi Africa. Miɗo hooli ko ɓiɓɓe leydi Niger rewɓe worɓe no tawa dow filla wallude farpotal e durwidirde e konuli. Ko waɗi leydi Niger nildi soogeji nder leyɗe gam filade potal, ɓe tawama du e cuusal e nder nokkuje wolde hano Mali e Difani. Rewɓe tawama hen. Fadu debbo biyeteɗo commandant Aissat Issa Ousmane waddi ballagamu far filla konuli hedde rewɓe. Rewɓe tawaɓe wuro ɓen do no ɗon janjina soogeji ɗum. Nde ni wolde no waɗa rewɓe e sukaɓe ɓuri tamperi. Ko waɗi nokku ittanagu gam dilluɓe haɓoɓe Difa ɓen holli nimɓe misali nder leytidi.
O wonno madame El Bakka Zainabu Tariba ko e wakkati mo fawar jonni Adama Dawati yewtiti e makko. Fedde leydi Niger hono faɗɗoɓe hono ɓoɗe jande ko wiyete pétanque, kamɓe ɗo ɓe dillan hannde nde en nan ɗo gallu ñeme yatto en nam on to wiyete fande Madagascar nokku toɓe jawɗo ɓe potta e tewtol fawarjo ndu e ɓural duniyaru ɗum ndu kono do filla ɓurde wawde paɗɗolngol endam goho lewru décembre yaade nayi muɗum woni ko ɗum wattu tan endam. Kasum Mokhtar woni ministre kawjiɗo filla sukaɓe ummatore kañum e fijoji pirto ɓalli kañum woni ko hokkiɓe ililal leydi Niger ngal enda ɓe jeegona woni ko dilliɗoen yatto endan nden e Madagascar. Nani goto e maɓɓe mbiyeteɗo Bazo Naferu hoorejo hono faɗɗoɓe ko o wi.
Jeɗɗiije tati ni komin kawri ɗo nder huɓere ñeme. Nde gonga min jiɗi no wiye min jehino nder reedu leydi, magam min ngala sembe majjum sei min kaaɗi. Jeɗɗiije tati keƴata min naata fijo leyɗe duniyaru. No waɗo min pottowa waɗuɓe lebbi tati na ko ɓuri no ekkito no sirio yaadu mum endu. Ñeñuɓe du garowa bawɗe amin ni min gaɗa min durwan du wurtinde inde
amin.
Faro filla pirto ɓalli ni waddi ko fane lottol baal dow fedde hono leyɗe meɗen jaadiyankoje kawɗe ceeɗe goote gonɗe hirnange Afrique wiyetede IMOA kandu ɗum woni e hoore mum ton endal Lomé gallude lamor leydi Togo. Nenene kay ñalande tata ɓerde nden waddi ko fawar joni e ley fedde ara nder wiyetede groupe A Niger kañum e Mali fotti keñan ha maɓɓe mbawodiray caggal majjum Côte d'Ivoire kanka heeɓi jaaleke Togo gotel Togo watta e ba gotel. Nonni fawar joni ele kikiɗɗe du konda ni hono fande sen ƴeewi guinanda ni Côte d'Ivoire kañum Mali kay woni ko ɓuroyi hara filla ko darto fedde ande ɗo ɓe fo ɓe godi nenene kadi toɓɓe nayyi nayyi. Niger no tokkiɓe no toɓɓe ɗiɗi Togo wala toɓɓere bawarde caggal majjum du hande le kikiɗɗe endam ele fa hande ni hono fedɗiɗe ɓerwetede groupe B ɗo du hono fande Guine Bissau kañum e Burkina Faso woni ko hawrto Sénégal hawran e Bénin kanduɗo aɗa yes seeɗa. Nonni fawarde jondu kondan keñan woni ko ɗo endan gallu ñame fijoji hono fawarde jondaroji hono filla ko darto fande dogginol kekeji e doggurde koyɗe muɗum kañum e jinam waɗa ɗum du konnon ko watto kaɓeje ko watto capanɗe jeego e tato no enɗan jiyaɓe ɗo enɗan nder pelle jiyaɓe ɗo enɗan ñemey kañ gon ko ye fottoy ton enɗan nokkutoɓe gaɗin ɗum endam. Docteur kawjiɗo filla ekkittol ngol enɗan ni o haali o wi hono fottere nde ɓe gaɗi ɓe gaɗa gam batte fa heɓɓe ɓeydana hono waɗoɓe fawarjo jinam kañum e dogginol veloji na e kekeji kañum e doggirde koyɗe muɗum en heɓa tawe ɓe andama ɓe keɓɓe mbawi sanne caggal majjuɓe cuɓo ɗiɗon hanuɓe yaade do inde leydi Niger ton endam Maroc ko waɗoy to batu sappo e jeɗɗi lewru décembre warori ndu endam. Noon ni fawar joni hande nde enda wonno ko fawar joni hono mbiyen batu do filla hono kerol himɓe hokkoɓe habaruji julɗe muɗum en noon julɗe du konda ni oɗo batu won tataɓa ko waɗa e nder leydi meɗen Niger dey duuɓi jeegon ni ko laamu leydi Niger hooƴi laawol gam batte yolbinande hokkoɓe habaruji ɓe gaɗa golle maɓɓe no haniri hunde fof ko laati gollal maɓɓe tawi ɓe gaddi ɗum fa wooɗi dey duuɓi jeegon ɗi ɗum waɗina ɗum waɗa ɗum wonno ko Mokhtar Hammadou ye filowi omarama firte fulfulde.
Edo michi tigil horejo lady beated Isufu Muhammadu dekino jungo doterol elu chapande tati leuru November dubu jinaji didi pego sabe majun gomnanti lady nishar hoji ila walam gam itude nyalande yol binande hokop e habaru le gole muen dumdo ilu dubu jinaji didi esapu enainam. Hala wata noma doko wato gam kokol habaru no wai futo jomun nangane so wala to nyangele waribeji do lawal hoja nongol ilu dubu jinaji didi esapom do fila gotaka. Hitande dubu ujinaji didi esapo enai batu wata noma rawani deo kope habaru yope na taider batu ngu sabwe jile mape wengala ibengata gole mape na benjitiri nden pende jini radioji e televizioji gamajum hikane kampe kwe mape hokope habaru bembe chigila keoda batu ngu do ardanga sudu maundu hokoru habaru ujitu
Studio Kalangu
Der galu nyemei
do radio alternative
lamba chapande jenai e jenai topere enai FM
Do Radio Amfani
Lamba Hembere FM
Maina Sorua
Do Radio Mangari
Lamba Chapande Jena e Joy Topere Go FM
Birningaure
Do Radio Marhaba
Lamba Chapande Jena e Joy Topere Go FM
Dolville
Do Radio Gorwal FM
Lamba Chapande Jena e Joy Topere Go FM
Sai
Do Radio Tapwa
Lamba Chapande Jena e Jena FM
Mayai
Do Radio Anuri
Lamba chapande jena e jena FM.
Tamaske.
Do radio Muria Ader.
Lamba chapande jena e jetati FM.
Buza.
Do radio Takarakara.
Lamba chapande jena e jena FM.
Magaria.
Do radio Kitari.
Lamba hembere goo tapere joy FM.
Studio Kalangu, Yadu Lady Niger.
Studio Kalangu.
Yerno mbirnomi onni jango chapantati lewru November woni nyalande ittande do yolbi nande hokkobe habaruji gam battabe kebe ngada golleji mabbe no wodiri der kerol duniya do woni ko battu on watte leedi men Niger no woni e majjum lawol ngobe koji wonno horebe do filla ko darto hokkol habaruji be mbino moddi tawe hon himbe fu kawra gam batte gollobe e do filla ko darto kokkol habaruji e der nokkuje gonde jonde ko mudun en tayebe fu be ngadnama golle nandude e jobdiji lobbi gam batte golle ma wada faawu wada der majjum no min jeemin landi towi hono biyetedo baba alfa goto e horeje syndicat hono faawre joni gollobe habaruji nani ko haati.
Aujourd'hui c'est
handen de jomun no bindo derol wurtina hokka habaru non naade jomun no gollo der suudu radio na tele non wala fumu andana fi o sayni de himbe kalay rafinoto rade labi kawraadi wi a gollire do fi golle wadi ko kulle gollirteede kejoray gollobe kokkobe habaruuji tawi du der labi din min gadi filla kono haani gollo fu hokke ko gollirta handen ba kulle pamare kajaade gam hukkude habaru himbe galaadum jobdi hokkobe habaru du no famdi wobbe ba ko kebata wawa wi ede no jobdi koko habaru jobdi mun no famdi no watta wawi faddi hore mun e guddum gam miden giya no woni no wadi
la deontologie du métier
o wonno baba alfa goto horobe syndicat hokko be habaruji mo asman sina yewtidi ciagal majjun du faware jong be teddo shaib mahamman kandu kany woni hore jo radio albarka o wi kambe horebe hono radio ji di teljodi di konnan kambe de be mila hunde no hanta e wadama dum won ko hal nafi sadam
plusieurs personnes
du dal nim e fou milana horebe radio ji din kam e gon jaba e fondude golle den dun kay fune no halaji boli horebe radio ji e television ji din no jidi ko fondude golle dum wade be balli sanedo filla majum amma no wodi ko hana halede domun min tefi ba filade tawe jobdiji gollobe beide yade en jobdi gomnanti andandi di nim anda do filla fondude golle dum yewtana cuudi habaru gonde jonde hore mu yade edi gomnanti din ande cuudi habar di gomnanti di nowodi mballi tari ko gomnanti wadanta dum en hitane fu hande ne facture fu mo jobata to nijelek fu nowodi cede ittetede wattane wuddo RTN dum amma mine cuudi gondi jonde hore mu dun min galaadi nowodo filla ballage mo gomnanti wadanta cuudi habaru hitane fu min ji hunde non ko lati e dum famdani cuudi tawade der jonde hore mu mi den jidi ko jungo deke do derel do filla fondude golle den gam beedari amen min fu no
convention collective qui nous avantage nous tous
o wono shaibu mahamman ho radio radio albarka wakati mo nafisa da mo yewde makko do dum won ko habaruji fulutili assalamu alaikum keddi jam ar wadde de fuyoto mbalante jam wali asman sina batto do wala habaruji haa sankore
keddi ne sigilaji studio kalangu kaddi to tawado der duniyaaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum